Unyagala, unyagala, unyagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo. Mutegu ya miyusi nasoka nekutiamu ganda bumu ya ye. Ebi alafu nembifisa kankoyo kukava. Nganarikoa, narikoa, omtima bambenya. Banjoga, banimba, zenga vandumya oh. Ebi alafu babifako, bada kunsimbi. Nebi omukwano nembifako, zatari nansimbi yeah. Nalima nyonimba, kakasizo njagala. Oh baby onjagala nange nkwagala. Nalima nyonimba kakasizo njagala. Oh baby onjagala nange nkwagala. Wafuka mtu wange eyanyweze chigambo change. Kankutwale mu bantu bange weyakuma ebyama byange. Wewe wajja nemfune dembe waleta ku mirembe. Watuko ndieno kumeme na manya umeki umenyu wame. Katichuko basalize onaho avale mwa ze kukwe nalalira. Kasukari kano gaye nalima nyonimba kakasizo njagala. Oh baby onjagala nange nkwagala. Nalima nyonimba kakasizo njagala. Oh baby onjagala nange nkwagala. Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo. Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo. Katichuko basalize onabo abalema ze kugwe nalalira. Kasukari kano gaye nalima nyonimba kakasizo njagala. Oh baby onjagala nange nkwagala. Nalima nyonimba kakasizo njagala. Oh baby onjagala mutegu ya kwagala. Onjagala, onjagala, onjagala nyo. Kumatira, kumatira, kumatira nyo.